shirkungu aa madaxa ku baxay way ku bidaha kow inay mel raayay muddo saddex bilood ilaa afar bilood roob lagu helo shir abaar ahayn lagu hadalo kor shirar kale ma jaraayaan hoobil xasaasi ayay dadka bulshadaba ka jarta nidaamka lahaa mare lan usku qooya shir usku qabsadowna mal ku aqbalow lan kasta oo dareeyo ini shir afkaartiska gudbiyoona mal caburiyo kooye nidaamka habare shirshii walaag iyo sheege shirshiina qabsado kor laakiin way dadka sheegana in meel raayay inti abaartun iyo laka jara oonku iyo cudurku umadahay laka jara shir oo nidaamka dowliga lahag marna lahag marsiina malka gobada koro deegaanadu oo gobolku dhatisa lan alla lankii meel raayay afkaartis ini gudbiyo fadowla mal caburiyaayoho wal hadhowaaye laakiin afkaartis way fadaane